Abantu balina bakatonda babwe, balina n'ebintu byabwe, balina bye besigeyo. Enaku bwe nnuma mu mutima munda, nga sirina nakendya, nga sirina mirembe, ziruka gy'oli, balala baddukira lubale,
bali bo misamba,
abalala basinza bitonde naye nze.
Gwe wange,
gwe ssuubi lyange, gwe maanyi gange, kuyita mukwano gwange tata. Sobola mwange mukama, nkwata omukono gwange, onyweza magenda gange, tusa mukwano gwange gwasobola. Oyambe kanisa yange, olwane entalo zonna, ogaziye ensalo zaffe muwonya. Osasula mabanja gonna, owoze emisango gyaffe, oyambe mikwano gyange mukama. Kale
wulira,
wulira tata,
nze
ndi mwana wo, sirina mulala
asobola.
www.mp3ugandanmusic.com